Pso tom kari pa unataku nto waro Na nmeishi da kogumu kama Mario Squeezy snitches wana nita sisteru Minanga hatari wao macho juju Madharau dharau wasipendi Kama pesa ni zangu wacha ni spendi Na kurabata mwanzo mwisho wa weekendi Uso sim sim zako kila saa misipendi
Usini sumbue Mistaki uni sumbue
Shombo mnisema kitambo Mnitharau, umatharau Squeezy mina drive crown rambo Msisahau, washikadau Nilipo waza, so mlinipiga singi Nowadays nora si mingi Nikipoke ungea vitu vya msingi
Itikigi, uko wapi, nikufate, skupate
Usini sumbue